Niliponea pasha ya ukambo.
Samahani shukran, ni tam zimepotea kata tu kwa skin ya msudan. Kisu ni cutlery, kwa mkono ya romba ni siline and grease casualties. Ukipenda utamu ya sweetie kuwa tayari kuvumilia cavity. Down to earth, wanna penda from the belt down, see from the belt up. Flower coffee movie, see free. Pocky panicky ku hug, emanishi na ku love. After episodes are tighter pants, wanna dhani urembo ni kuvaa tighter pants. Wanna funika less, so na address his issue. Mguu split kasa inya piska DVD. Ni ma player, wanna itaji CDs. Sell self, wanna ume ni river, upate bank, lazima get wet. Here and your advice to na wape. Nja hasla fala. There's none but one, kwake uje, zingine zote. Ni car watchman kulinda police station. High side D, walivaa high heels, wakaribia heaven. Nili bend knees, nika touch heaven. Mtulivu husema sorry, zitabaki 32. Mtu waji usimpikie githeri, itakongumu kuchiu. Mwili yake ilipata shimo car flute. Yesu, kupata haikuwa flutes. After ile kisa Eden, ngumu kupata visa heaven. Great mathematician, alitoa one earth, ndi apate all together heaven.